bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali nyuma yo kumva imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yongereye ikindi cyumweru kuri gahunda ya guma mu rugo baravuga ko batatunguwe n'iki cyemezo cyari gifashwe bakemeza ko byari bikwiye kuko iki cyorezo kimeze nabi
kuba bongereye nk'icyumweru buriya byavuye mu bushishozi bashingiye ku mibare uko babona ubwandu buhagaze hareba ikibazo cy'ubuzima kimeze babona icyo cyemezo cyo indwara irahari ni ikibazo usanga n'isi yose itaramenya n'icyo gukora cy'umwanzuro kuvuga ngo akadukore ikindi kiri gukemura ikibazo
twumvaga ko n'ubundi guma mu rugo ikomeje ariko iki cyumweru bongeyeho cyadushimishije ni ukugira ngo umuntu abitegura akazi n'abari barasubitse imirimo bongere babone uburyo bitegura kuyisubukura kugira ngo basubire udusuzi twabo tujye dutandukanye
kubera gahunda zo kwirinda kovidi kugira ngo n'abantu nyine batagomba kwirinda uko byagenda kose
kubera ukuntu twabyakiriye ni ibisanzwe kuko buriya kwirinda biruta kwivuza twabyakiriye neza cyane yuko leta y'ubumwe yageneye abantu muri ino minsi badafite akazi ibibafasha imibereho ibyo kurya n'iki rero igihe tumaze nicyo kinini iminsi umunani twumva bashizeho twebwe turayihanganira turebe ibikenewe kuko tuzi ko iki cyorezo cyakajije umurego cyane turabona abaturanyi barapfa abandi bararwaye
nubwo biri uko ariko hari ikindi cyiciro cy'abaturage bagaragaje ko kongera igihe cyaguma mu rugo bikomeza kugira ingaruka ku miryango yabonaga amafunguro ari uko yakoze bakavuga ko ntacyo byabunguye
njye rwose ntabwo navuga ko hari icyo bishimishije nta n'icyo bigabanutseho kuko urebye imibereho y'abantu ni ugusohoka ugakora korona nubwo tuvuga ko ari icyorezo kuko kiragoye cyane ariko niba ari cyo tubane nacyo kuko twebwe ikintu tumaze kubona cyo nuko byanze bikunze tuzabana nayo ntizashira ariko isuku kwirinda ariko nanone tutibagiwe gukora no kongeraho icyumweru none si icyumweru kigiye kuyikiza njye rwose numvise ntacyo byamariye ku giti cyane
bibuke ya miryango b'abantu batishoboye badashobora kubona icyo barya batasohotse babiteho cyane kubera ko hari abatamenyekana wenda batashoboye kugera ku kagari batashoboye kugera ku mudugudu kugira ngo babwire bamutwara si bagende bareba ko nta muntu ubabaye
hari abandi baturage bagaragaje ko iminsi leta yongereyeho bari bakwiye gufashwa batagendeye gusa kubakoraga imirimo iciriritse bakinjira no mu bipangu kuko hari abahezemo kubera ikibazo cy'inzara bakavuga ko hari abatakaje imirimo kubera iyi covid-19 igiye kumara umwaka igeze mu Rwanda
nubwo nanjye ntari kuri se y'abantu batishoboye ubu ngubu nta kazi mfite n'ejo bundi yarimo mpamagara umuyobozi w'umudugudu wacu umubwira ikibazo ni se natwe akazi ko kahagaze bizagenda gute ibyo twateganyije kubera ko n'abana bari bamaze kujya mu mashuri twatanze amafaranga menshi byarangiye ibyo twari twarateguye biragenda gute nk'umuntu bazi ngo afite akazi gahoraho nyine kari peyimana cyane ko twakoraga amakampani ntabwo bajya batwitaho n'umudugudu nta uranamubwira akagura ati wowe se urabikeneye kandi banakureba nawe n'aba baturage bakaba bakuvugiza inzu ngo se buriya arabikeneye kandi ari ngombwa rwose barebe umuntu koko bagenzure neza barebe ko akwiriye ubufasha kuko kurebera umuntu kuri hawuzingi ntabwo bivuze ko afite ibyo kurya kuko hari benshi rwose bagira n'isoni ariko badafite ibyo kurya njyewe ndanabazi nubwo ntakwiyeraho ariko hari n'abandi nzi bamaze hafi amezi 11 badakora kwiga ntabwo ariko kugira akazi batura umuntu ni umukire icyo gitanga ushobora kuba atari n'icyo ari cy'umuvandimwe cyangwa se ari nawe ukodesha nk'ubu ngewe amaze amezi 3 ntishyure inzu kubera ko nta kazi tuvuze rero ko no kurya ari ibibazo mu by'ukuri bagashishoza bakareba batitaye kuvuga abantu bazunguzaga ngo ashoye 500 n'uwahembwaga 200 wari ufite akazi ka 200 karahagaze ku ngaruka zageze ku bantu bose
mu byumweru bibiri bishize nibwo inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yari yafashe umwanzuro wo gushyira umujyi wa Kigali muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya covid-19 abayobozi bavugaga ko umujyi wa Kigali ari we wari wihariye imibare iri hejuru y'abagenda bandura umunsi ku munsi ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo Asumpta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.